Season imeisha, tulikuwa tunabonga kuhusu maisha na works ya Pilgrim Mapinto, mwenye alishughulikia mambogi kadhaa wakachangia kupata uhuru hapa KE. Tunakumbuka Pinto ndio tuelewe vile KE ilipata uhuru na wase wake hawakupata, yani mbona independent system na decolonization. This season tunacheki labor movement yenye socialist kama Pinto alikuwa na support. Labor imejipanga poa ilienda wapi hapa KE? Mbona wafanyikazi wako free?